Ngizothandaza ngizo ngike impilo ngoba lana kusempini lana sempini wemdali telu ngike imali ningeningeningeningi ngizothandaza ngizo ngike impilo ngoba lana kusempini lana kusempini teli imali ngeze nami ngithandwe ngane Muspele, jabulisa umndeni wami 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 emina ingakho bazothwala sengiphetha mamita 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 bazosaba bethu swayile male ningi 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 ningi
Spell it, travel is on the normal way.